Bands on the beats.
Oh, mapenzi safari ya sifu vikwazo kuwebana nazo. Chapata kuono kitoka itanipa michoyo. Oh, zirisha mapenzi mwogu sije tutekaro. Kaja katoka ina wale tanipa mawazo. Wasije wenye pesa magari wale vigogo. Kakuwada kwa vipeni ukanipa kisogo. Horizika na yetu riziki japo kidogo. Tuziri mumba mola rambi hastu pekesho. Oh, nishe panyo mingi basi baby I love you. Penzi nangu si utani hari I love you. Sijeni pesa roho kista I love you. Nifanye nini baby ujue I love you. Nishe panyo mingi basi baby I love you. Penzi nangu si utani hari I love you. Sijeni pesa roho kista I love you. Nifanye nini baby ujue I love you. Ninaidi kukupenda kwenye shidara. Hoka moyo kanidunda baby nsipu kuona. Mwila hisi baridi nafata homa. Husi utese wangu moyo ntapata kironda. Penzi letu kakumando ntalilinda. Hotu wape mgongo wanazo chuki fitina. Tatu chuma kwa shindano kalitoboa. Wasije wenye pesa magari wale vigogo. Kakuwada kwa vipeni ukanipa kisogo. Horivika na yetu riziki japo kidogo. Tuziri mumba mola rambi hastu pekesho. Oh, nishe panyo mingi basi baby I love you. Penzi nangu si utani hai I love you. I love you.